kunezimo nezinto emhlabeni ukuthi uma ngabe zisizungeza siphelelwe amandla singazi ukuthi sokwenza njani. Leti Bible kunendoda eyahlaselwa amabutho angaphezu kwamabutho wayo. Le ndoda yakhuleka kuNkulunkulu yabuza uNkulunkulu ukuthi mangenze njani. UNkulunkulu wathumela umprofeti wathi kule ndoda ungasali, beka abaculi, thatha abalevi babeke phambili. Le ndoda igama layo uJehoshafati. Lithi iBhayibheli watshela amaqhawe webutho ukuthi cha, angeke nikwazi ukuyinqoba lempi. Uthi uNkulunkulu lempi akuyona yethu, kodwa uNkulunkulu uthi impi yakhe. Wasethi uNkulunkulu hambisa moneyi phambili, ngizokulwela lempi. Athi uJehoshafati, uyangilwela. Phakamisa izandla uJehoshafati athi uJesu, uyangilwela ezimpini. Kisho noma amabutho wesitha ngaphezu kwakho, hlala ethembeni ngoba uJesu uyakulwela. Waqhubeka uJehoshafati wahamba wayolwimpi, wayilwa ngeculo. UNkulunkulu wamenzela izimanga. AbakwaIsrayeli abahlalanga ngokuthula eJerusalem. Lithi iBhayibheli kwakukhona izitha ezahlala njalo zibalwisa. Kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu wathumela ingelosi yahambela insizwa, wathola insizwa uyifihlile, insizwa izama ukugcina okuncanyana obokusele. Yathi ingelosi, ngiyakubingelela qhawe lempi. I salute you, man of valor. Wathi uGideon, ubonani akunaqhawe lakimi. Yathi ingelosi, uyiqhawe ngoba uNkulunkulu uthi uyiqhawe. Yathi ingelosi, hamba Gideon ngamandla onawo, ungaboleka izinto Gideon, hamba ngala mandla onawo. Ngifuna ukuthi namhlanje ucule njengoGideon uthi uJesu unamandla. Uyangilwela. Watata mabutho uGideon washona nawo. Wathi Jehova Gideon, la bantu baningi, angeke ngikwazi ukusebenza ngabantu abaningi ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu ufuna wena uhambe wedwa. UNkulunkulu uyayivumela i-medical aid iphele ngoba efuna wena uhambe wedwa. Wathi uNkulunkulu kuGideon, Gideon, hamba nabo emanzini, ngisafuna ukukhetha abantu. IBhayibheli washona uMoses, indoda yakwazi ukuvula ulwandle, indoda yakwazi ukuletha ukudla kuphuma ezulwini, indoda yayikhomba amatshe aphuma amanzi, indoda yakwazi ukuphakamisa inyoka abantu baphile, yashona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavakashela enye insizwa ogama layo linguJoshua. Wathi uNkulunkulu kuJoshua, Joshua, uMoses akasekho inceki yami, kodwa kusele wena, wena ozothatha labantu badlulise. Ngoba kwesinye isikhathi abantu esibathembayo uNkulunkulu uyabasusa ukuze kusale mina nawe. KunaboJoshua namhlanje ofanele bathathe ama-families wabo, bathathe ama-company wabo, bathathe amasonto wabo, bathathe imindeni yayo bayiyekisele ngale. Ngoba hey, uJesu namandla. I want you to lift your voice unto Jesu namandla.
Jesu namandla.
Uyangilwela zimpilo. Kulendawo abawaziyo amandla kaKristu, ngicela uphakamise izandla zakho. Kristu Jesu menzeleni akaphakamisa izandla zakho nawo uthi Jesu namandla Jesu namandla.